wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
wewe ni Mungu
usiyeshindwa,
usiyeshindwa,
usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Makabila yote yanakufahamu
Mungu,
usiyeshindwa,
usiyeshindwa.